Kulunkulum dali wezulu nomhlaba sikhala kuwe sipheke kuwe asazi situkile kuningi okwenzeka empilweni zethu amandla okuthandaza ayaphela noma sibeke idolo phansi kuyala enelela sibizi gama lakho
siole siole silandele umthetho wakho njalo
situkile
situkile
asazi noma kwasa noma kwenzekani Asazi sizotini noma sithanda sokunzima sidinga umoya wakho muhle smakade
Siole